Ba gendarme ya Brazzaville ba yokoli technique ya sika pona komema mituna soki bakangi moto. Formation yango epesami na basali ya FBI ba wuti America. Ba gendarme ba simbite makambo ma torture pe ko beta beta moto soki akangami pona alwa bosolo ezali mabe makasi. Na suka ya formation yango na kon ya gendarmerie ya Bifuiti, lieutenant Aigon Doudi apesaki makanisma ye.
Bango baza organe ya puissant na kati ya ba organe d'investigation ya mokili. Ba ye ko lakisa biso ba technique ya sika na ba tactique na ndenge ya ko mema ba entretien na biso ba audition ba interrogatoire na tango tosalaka mosala na biso ya ba enquête en police judiciaire. Voilà.
FBI alakisi pe ndenge kani ba gendarme ya Congo bakoki kolobisa bayeba salaka mombongo mwa bato to traite des humains. Arsène Séverin, Outa Brazzaville, VOA Afrique.